kuwa mulichirabo mukama chalese buli rembalaba fukamira nene bazo mutonzi jenali sabira achipate mubujubu nange kamwe baze amazima bagala Basabira birungi byerere Musene abalamu Mulabo mkisa gwa mukama Obuli kimu kye mukola Muwangale nnyo Ngate bwe mugasa Mutonye ng'ekuba Mwake ng'enjuba
Tata.